Jungle Records,
Bin Laden.
Yeah, oi, Rough phenomena, holla at your boy. I'm now a foreign and I'm falling as the boys. The boy, the star, wima, orchestra, kati, chuka, sim, na enjoy. Na vunja mifupa, na wana bima, na fear, moi. Oi, upandi, nesto, pandi, shavi. Na supply bars, ni tenia, fisa, ugazi. Leta, singeli, ato, trap, ya, nita, switch, nita, sound. Fida, me rap, mabolo, yang, na pig around. Kiki. Na sina, kiki, na siandiki, mziki, na ndika, hiti. Beki, ya, boli, Paulo, Maldini, unapita, vip. Kaukuta, wa Guantanamo, mkato, na linda, lango. Kwa, dibutu, za, michongo, na streka, wana, mipasi. Ma lyrics, 16 bars on my left hand. Booth na chora mistari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers. Please don't do that. Bonjour, koma sofa, mbuna.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chaku kama vile show wameka. Uja kosea na unaomba msama. Kwenu wananyona hata ukizima taa. Maneno ya isi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso nakuja bada kitu, yeah. Matusi ya nogi mbako siku, yeah. Niache, napoenda sipa chui. Ilo bichezo na jocheza wanacheza mebedui. Kila nabona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ere mashine haikui. Nemu wako viyatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Wauni ona shabo huko na pige. Kepanga, kakunga, kepanga, bengkompe. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi.
The soldier, Roger, I'm crossing borders sober, and that's another now here. I thought I told ya. My mom loves me, she has faith on me. And when she faced me, she first on me. I got tattoos on my soul, whoa. Pants killing two lyrics, punch a hole. So don't pee down my back and tell me when it's painted to bring back the rain and the witch cry. Samje na sanda na mufti ona na wawua kizembe. Liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkali wa misimu yote. Na deka kama mkoshamte kifuani kwa madango. Afsiringi, samna mpakipofu zadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watuwa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, au basi.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani grupi.
Tongo Records.